Kashi anakwenda kiboko bongo. Kwanza lodi wanakinda, wanaponda bado wana usongo. We madeke sulise kususe la maisha yetu, sulise kupiga panga asili yetu, sulise kususe la maisha yetu, sulise kupiga panga. Mbani sana suri nene pane bongo kuna nene, we baba fae mo pane bongo kuna nene. Wana suri nene pane bongo kuna nene, some life force pane bongo kuna nene. Kama bebe tuende koko, tuende koko, tuende koko. Kreke usila sila tuende koko. Cheki bongo bati mbaya, wana watu wabaya, wana fuza ubaya, wana kula ngoma neti, wana katanyada. Maisha magumu siregeze kama beto, uso sikwetu tunaishi kama depo. Wanangu mimi wanajeshi wa depo, wamekula ngoma meipigili ya geto. Dunia ya saba, sawa unakaba, tote bado mtoto na yana watoto saba. Hii dunia sipime kwa miraba, na kufuru Mungu wake mwachia tababa. Dunia ushari, maisha kamari, cheki chula tope na ana kunyo fikari. Mari kikata yari, nikupia bari, sikusi usila mpya penyo na iba magari.
Chanti baba nasma
kujama ne twai bi gari gari kama gari I see gari na filo sa gari twai bi gari gari kama gari I see gari na filo sa gari twai bi gari 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 gari
twai bi gari 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 twai bi gari 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 twai bi gari 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 twai bi gari 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 twai bi gari 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 gari.
Mistake this, sina beef this. Mina fanya utukutukiwa sina kitu. Mistake this, sina beef this. Mina fanya utukutukiwa sina kitu. Nikicheki familia na ndaye buku. Beef koni shadoniza sina hata kitu. Pasari ya nguduni mimi nikapuku. Nyumbani mboga ya ombaya wanataka kuku. Tuapo, minipoli juwa panga. Panga, panga, panga. Tuapo, minipoli juwa suna. Suna, suna, suna. Yo, nikifuta na wache. Mvinji wa mkwa, K-Master mkwa. Peleka mifumo mbake kigogo. Watoto wa panya wa bichi, Simon Isai. Mitoto wa pirato, mbunki wa pirato, mbunki ni moja. Lete mifumo mbake tebate. Wasi
sit him kibabe. Tere kame fuma baka sena utanu seretani. Shausa. Tere kame fuma baka samba samba zero. Blande yangu. Wetigi bondia.
M Records.